shonka. Uliro chambula deep in my heart. Nanchankala nyama sanyala zikakuba. That's the fact, she's my weakness. From today kane towaze ulicho nasaba nchikuwe. You're beautiful and you deserve a handsome. Mwazuna nzisepe Mwata mzedia ono twalani. Yeza takusumbu weza takutengu weza takujiji. Mwata mzedia ono twalani. Yeza takusumbu weza takutengu weza takujiji. Olikando kudina yetuho chonyo changiri anda. Wemba kusumbu wangamba. Sidi na chilala akachola. Nasigaza chimoku kwa gala. Wemba kusumbu wangamba. From today kane towaze bulicho nasawa nchikuwe. You're beautiful and you deserve a handsome. Suno nzisepe Mwata mzedia ono twalani. Weza takutengu, weza takujiji. Mwata mzedia ono twalani. Yeza takusumbu, weza takutengu, weza takujiji. Ulilwa chambula deep in my heart. Nanchankala nyama sanyala zikakuba. That's the fact, she's my weakness. Olikando kudina yetuho chonyo changiri anda. Wemba kusumbu wangamba. Tell me what hurts you and I'll solve your problems. Tell me ngamba. From today kane towaze bulicho nasaba nchikuwe. You're beautiful and you deserve a handsome. Suno nzisepe Mwata mzedia ono twalani. Yeza takusumbu weza takutengu weza takujiji. Mwata mzedia ono twalani. Yeza takusumbu weza takutengu weza takujiji.